uppercuts and the bit.
Embera bwe yali ekaye nga ne bwenso bya mama teweganya. Gwe nga ne bw'obulwadde otunonyeza ffe abaana ekyokulya. Gwe nasobyanga wakunjula nga tebwenkaba gwe muli olumwa. Gw'ompita nonsirisa kyokka nga gweraba okunkuba. Mama nze nkwagala nnyo mama. Nkwagala mukwano, ate nkwagala nyo mami wange, nkwagala nyo munange mama. Nkwagala nyo mama, nkwagala mukwano, ate nkwagala nyo mami wa mama. Jaja wange, kati jaja wange, simanyi kye manjogera, egwe yayola mama, bakojjane ba mama balala. Nafe ya basukulu noyola, wabula omutima gw'olina tegusangika. Kati saba Katonda akumpelo bulamu jaja owangale. Nabana babana bafe bakula bengako owomutima gwazabu. Nse nkwagala nyo mama. Nkwagala, nkwagala mukwano, ate nkwagala nyo mami wange, nkwagala nyo munange mama. Nkwagala nyo mama. Nkwagala, nkwagala mukwano, ate nkwagala nyo mami wa mama. Jaja wange, Oja obera mama wange, omwami nkwebaza munange. Tondekera kujja Richard nkwebaza mukwano. Kujja Mudani, kujja Sira, kujja Isima, kujja Boy, kujja Bogere webale mukwano. Oh na 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 na. Mama Aneti, mama Robert, mama Jamira, mama Birova mbebaza mukwano. Mwebale, mwebale mukwano. Nse nkwagala nyo mama. Nkwagala, nkwagala mukwano. Ate nkwagala nyo mami wange, nkwagala nyo munange mama. Nkwagala nyo mama. Nkwagala, nkwagala mukwano. Ate nkwagala nyo mami wa mama. Jaja wange,